Ay, mfika ngibajulukise Kim, lelihlali kubukile Kim, bajutele usebenzile Sikiti, zonke ziphakamile Bangithipa, bathe ngibasise Kim, ngeke ngizibayizise Ngibacishe, sipho ngisisebenzise Bangalingi, ngeke baze bangifice Yini, mfika ngibajulukise Kim, lelihlali kubukile Kim, bajutele usebenzile Sikiti, zonke ziphakamile Bangithipa, bathe ngibasise Yini, nike ngizibayizise Ngiyabaqisha, sipho ngisisebenzise Bangalingi, nike baze bangifice Sifule bathini, bathini Ubuqaphela namanga maningi Ebazofuna ezakhe impilo Ebahalele yakhe impilo Ayibo, sifule bathini, bathini Udinga isimilo kuze umize Ebahambile abazamile Imali boyibukele ishiye Ayibo, sifule bathini, bathini Ubuqaphela namanga maningi Ebazofuna ezakhe impilo Ebahalele yakhe impilo Ayibo, sifule bathini, bathini Udinga isimilo kuze umize Ebahambile abazamile Male voy a jugar el chile, ay no Sebenzileso zikithi zonke ziphakamile bangithipa bathe ngifasise yini ngeke ngizibayizise ngiyabacisha sipho ngisisebenzise bangalingi nike baze bangifice ndithi yini fika ngibajulukise kimi belihlali khubukile yini bathutela usebenzileso zikithi zonke ziphakamile bangithipa bathe ngifasise yini ngeke ngizibayizise ngiyabacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice sifule bathini bathini Ubuqaphela namanga maningi Ebazofuna ezakhe impilo Ebahalele yakhe impilo Ayibo, uzwile bathini, bathini Udinga isimilo kuze umize Ebahambile abazamile Ngale ngoyibukela ishiye Ayibo, uzwile bathini, bathini Enamanga maningi Ezakhe impilo Eyakhe impilo Uzwile bathini, bathini Ebuze umize Ebahambile abazamile Mane voy a jugar el chile, ahí va.